Iyi mwumva na Ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Burundi kandi Ijwi rya Amerika mwayumvira ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Tubutse kandi ko mwanasanga ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet y3@radioyacu.com. Muri uyu mwanya hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose. Ku buhanga bw'ibyuma hari Peter Handry afatanije na Nadia Taha. Mukanyuri bwakire telefone zanyu muri iki kiganiro. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Nchote z'Ijwi rya Amerika nongeye kubaha ikaze mwese kuri radio yanyu. Uyu munsi turaganira ibijyanye no kongerera agaciro igihingwa kiboneka ahantu hose mu Rwanda no mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu mwe abatwumva muherereyemo. Icyo gihingwa rero ndibaza ko mwaba mwagifinduye ni ikijumba. Abakunzi b'ikijumba rero turabaramukije mube hafi. Ariko nawe waba udakunda ikijumba, ikaze, ndakeka ko iki kiganiro kijya kurangira wisubiyeho. Abakunda ibijumba rero ntimugire ngo bizaba bikeya, ntimugire impungenge ko umubare w'abakunze babyo niwiyongera bizagabanuka. Oya rwose, ababihinga, ababitubura ndetse n'ababyongerera agaciro barahari. Nk'uko mubizi mu kiganiro muri Isanga, tubazanira inzobere mu bintu bitandukanye kugira ngo muganire. Uyu munsi twabatumiriye Bwana Jean-Marie Vianney Habumuremyi ari mu Rwanda yongerera ikijumba agaciro. Muyo hafi rero muganire nawe. Aherutse no guhabwa igihembo cya mbere mwe muri kagurisha ryateguwe na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda. Muduhe nomero zanyu rero tubahamagare mubaze cyangwa mutange ibitekerezo. Ikiganiro ni icyanyu. Abamaze kuziduha kuri Facebook mwakoze cyane. Abandi namwe mwifuza ijambo, nomero zanyu turazitegereje. Reka rero twakire umutumirwa wacu Jean-Marie Vianney Habumuremyi. Muraho neza, murakomeye. Mbanje kugushimira rero uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Ikaze.
Murakoze nanjye ndabashimiye kubw'umwanya mumpaye kuyihanganira namwe ku gihingwa cy'ibijumba.
Yego. Turabizi ko ugikunda cyane kandi natwe ushaka ko kituryohera. Mu gutangira ariko nagira ngo mbanze nguhe akanya wibwira abatwumva.
Nk'uko mwabivuze, nitwa Habumuremyi Jean-Marie Vianney, ndi mu gihugu cy'u Rwanda, nkorera mu karere ka Rwamagana. Ndi umuyobozi mukuru wa kampani yitwa Ikijumba One Stop Shop. Murakoze.
Yee, urakoze cyane. Ikijumba One Stop Shop. Hanyuma rero uratwibwiye, noneho tubwire uko igitekerezo cyo gukora ibintu bitandukanye mu bijumba ari nabyo mugurisha. Ndibaza aho ngaho kuri icyo kigo cyanyu Ikijumba One Stop Shop, igitekerezo cyakujemo gute, cyakujemo ryari?
Igitekerezo kimaze igihe kinini, twatangiye igitekerezo kugira ngo kize, cyaje mu mwaka w'2004. Twatangiye dukorana n'ibigo by'amashuri tuyigemurira ibijumba, ariko uko iminsi ishira kugenda kubona n'ibindi bigo bidusaba ko tubijoba twabanje gukora rero bitexpress kaya kadenge tukurikizaho tukishumbi tukurikizaho ikodi z'amiga zabo ikorera mu buryo kigali kinini uko twagiye tubikoraho twagiye duhura uko twagiye guhura n'imbere mu buhinzi abantu bakoraga muri zari ariyo abonye ubu ngubu harimo umugabo bita ndirize mbere wari uhagarariye ibihumba impamvu batugezeho ni uko babonaga ko tubihinga cyane kubera kujya mu bigo by'amashuri byabihingaga cyane kurusha abandi bantu bose ndetse byinjisha n'abandi bagomba guhinga nyuma rero bari kumbigisha bayigisha uburyo ibihumba ushaka kubihinga n'ibindi kubera ko hari hari abahigiye cy'uko ibihumba byabaye byinshi nicyo twarugabiye ikitwa rokoro defense twagiye mu bitero by'igihugu muri 2006 arabona buri gihe n'ahubwo ikintu ndumva zakora buri gihe mu kitabo ntabwo umushinga ugaragaza ko ndatunganya ibijumba akiyongerera agaciro ariko mu kuri imbaraga nari mfite ntabwo zashoboraga kuba ingaruka zibikora ariko yumvaga byaramaze kumenyera kuko ari igihe nakoragaho cyane nyuma rero byarangiye muri 2012 niho hatangiye kuba ku ruhande rutunganya ibijumba.
Reka tuze gukomeza kubiganiraho neza. Ijwi ryawe rirushaho kumvikana, ndumva harimo akabazo, sinzi niba twakoresha ya nomero yindi yawe cyangwa niba kwahongera tugaguhamagara kuri iyi ngiye. Zombi zirakora, baraguhamagara. Urakoze cyane. Dadi ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri isanga nk'uko mubimenyereye kuri iyi saha kuva saa kumi kugeza saa kumi n'imwe. Ni ikiganiro muri isanga aho tubatumirira inzobere, impuguke mu bintu bitandukanye cyangwa se abantu ubwabo bifuza gusangira ubumenyi ndetse n'inama n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ikiganiro cy'uyu munsi rero turavuga ku kijumba, ikijumba n'uburyo bwo kucyongerera agaciro. Turi kumwe n'umuntu wagize wahawe igihembo giheruka mu byerekeranye n'ubuhinzi n'ubworozi. Hari imurikagurisha riherutse kubera i Kigali, nibwo yabonyemo icyo gihembo cya mbere ku rwego rw'igihugu. Akaba yitwa Jean-Marie Vianney Habumuremyi. Turongera tumuhamagare, turimo kumuhamagara kugira ngo yongere agaruke ku murongo wa telefone. Yari yatangiye kutubwira uko yatekereje kujya muri ibyo bikorwa byo kongerera agaciro ikijumba. Mu kanya rero turaba tumubazaniye yongere abaganirire, namwe mube hafi mumubaze ibibazo, mutange inama n'ibitekerezo, kuko aho muri hose natwe turabize ko mufite ibijumba, muhinga ibijumba cyangwa se murabihaha, kandi ibijumba bikundwa na benshi nk'uko bamwe mwamaze kubitwandikira kuri Facebook mutubwira muti ibijumba biraryoha. Turamufite rero, yagarutse ku murongo. Jean-Marie Vianney, sinzi niba noneho twumvikana neza.
Ubu turumvikana neza.
Yego. Turabumva noneho birushije uko byari bimeze mbere. Mwavuga muri makeya icyo mwari mumaze kutubwira mu bijyanye n'ukuntu igitekerezo cyabajemo muri makeya.
Igitekerezo uko cyaje byatangiye bindi bihugu bisanzwe mu cyaro, ariko uko mbihinga cyane ni kubona isoko ry'ifuri, ishuri rikagatwesika karenge muri Gicumbi kwa Magana. Ibindi bijumba ujya mbagemurira, nyuma nza kubona n'ibindi bigo bikeneye ko mbigemurira. Uko nagiye mbikoraho cyane niko nagiye numva mbikunze, nubwo hari haciyeho igihe byitwa Rugabire, byitwa Rokoro Defense, abagaragenda mu isoko bagataha. Mu makuru yari mfite nuko abantu bambwiye ko ikintu ushaka gukoraho bikaba kuba gihari bikinshi kugira ngo utazaza gukoraho ukabibura. Ubwo rero nyuma naje guhura n'inzobere zo muri rabo zabikozeho ubushakashatsi, harimo umugabo wita Ndirigorera ari we ushinzwe porogaramu y'ibijumba, yabwirwa n'ababishoboye baranyigisha. Ariko nyuma yo kunyigisha nanjye nagiye nshaka ubundi bwenge hirya no hino, kugeza igihe kuva muri 2004 kugeza muri 2022 narimaze kwizakira uruganda utunganya ibijumba. Mhm. Muri make igitekerezo nuko cyaje.
Ye uti baranyigisha bakwigishije iki bakwigishaga ikijumba uburyo gihingwa ni ibiki bakwigishaga mbere yuko utangira n'urwo ruganda.
Kandi nandi nuko nahinga ibijumba n'ibihinga bisanzwe kandi n'inga n'imbuto bisanzwe mu giturage.
Mhm.
Babanje kwigisha uburyo ushobora guhinga ukabona imbuto mwiza.
Mhm.
Bakurikizaho kwigisha uburyo ushobora guhinga ukabona umusaruro mwinshi ku bijumba.
Mhm.
Ibyo byose bihura n'uburyo numvaga nanjye mbikunda, noneho barangije banyigisha uburyo ushobora gukora processing, ukongerera agaciro ikijumba, ugakuramo ifarini, ugakora pire, ugakuramo ibindi bintu bindi bisanzwe biva mu ifarini.
None se ko nabonye amashusho agaragaza, nayabonye amashusho agaragaza ibyo mukoramo, ariko ni kuki mwahisemo ikijumba kiriya gisa imbere na karoti?
Impamvu yatumye rero gihitamo kiriya kijumba gisa na karoti, iyo yari imbuto nshya iwe kandi tuyipimishije dusanga ikungahaye kuri vitamini A urugero ruri hejuru. Turavuga rero ko biri kose nubwo abantu barya ibijumba ariko buri bijumba bitandukanye, ukeneye kugira ngo abantu ntiharya n'ibijumba n'izo vitamine zibonemo ubuzima bugende neza, niyo mpamvu twahisemo gukoresha iki kijumba gisa na karoti.
Bivuze ko n'ibijumba bindi nabyo bishobora kuvamo ibyo mukora, biriya bijumba bisa n'umweru cyangwa bisa n'umuhondo imbere, nabyo bishobora kuvamo ibyo mukora muri kiriya kijumba gisa n'umakaroti?
Nabyo bivamo kubera ko mu bihe byashize iriya mbuto itaraba nyinshi twagerageje kujya tubikoresha, ariko kubera ko twagerageje gushaka n'imbuto turukubura kugira ngo bahimbuto bahingire nitwe tuzaba n'igihe tubagurira bya bijumba. Ubu rero n'ibijumba bisanzwe birashoboka, ariko twebwe twibanda cyane kuri biriya iri karotene.
Ye, reka rero tujye ku murongo wa telefone. Hari abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo babaza cyangwa se bavuga muri iki kiganiro, gusabambwe ko telefone zo mu Rwanda zirimo kugorana, ariko reka twakire Izere Gadson. Wiriwe neza?
Hello?
Wiriwe?
Wiriwe.
Urahagana hehe?
Yego, ni kwa Damirenge mu Rwanda.
Uri mu Rwanda, yego. Ahagana hehe?
Rwamagana.
Nuko, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? Arakumva.
Hello?
Arakumva, mubaze.
Ariko kigeramo mu Rwanda ugasanga nk'ikijumba kirimo kiragura amafaranga makeya, ariko nk'urubyiruko twagiraga duhereza idiya wenda w'uburyo twakoresha se muri iyi kontasitaregende bavuga recepitation, kuba wafata ikintu ukagihunika wenda ukagagikoresha mu gihe kizaza. Ariko muri make twareba ugasanga ikijumba uburyo ntabwo gifite uburyo wakibika. Nabarwa tukaba na season aho ikijumba gishobora kuba ugasanga kirahenze iyo season ikirimo.
Ikijumba turimo
umuntu ashobora kuba yakora wenda akakibika kikaba cyakoreshwa mu buryo burambye, ibyo kimwe haba kugicisha muri indasitiri ukaba yagikodishinga akatuma ikibari gusura umuntu ashobora gukibika.
Ntabwo nzi niba nabashije gusobanukirwa neza ikibazo cyawe. Jamari, waba wacyumvise? Wowe ndibaza, nibajije ko ari ushaka kumenya uburyo bwo kubika ikijumba kugira ngo kimare igihe kirekire.
Nabanje kuvuga ko hari igihe bya makeya kandi hari n'igihe bishobora kubura, niba gishobora kubika biramara igihe kirekire. Nubwo ngo hari sisiteme dufite ushobora kubika n'ibijumba bikamara igihe kirekire, ariko ni sisiteme ihenze cyane kubera ko twamaze kubona ko ari ikibazo. Ubu tuvugana turimo kwitegura kugura, twamaze kugura imashini nini zishobora gutunganya ibijumba tukabibika mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ugukora ifarini yabyo tukayibika igihe ibijumba biteze tukaba tuyifite. Ubundi buryo bwa kabiri ni uburyo bwo gukata ibijumba mu tuntu dutoya tukabyumisha. Twaguze imashini ziri dryer zumisha, ubundi tuzajya tubyumisha tukabibika mu mifuka byumye, uburyo muri ya mezi tudafite ibijumba tudashobora kugira ikibazo.
Wasobanukiwe Zere?
Yego, nakubanukiwe.
Urakoze cyane. Zamari uti ibijumba mushobora kubyumisha bikabasha kumara igihe. Iyo mubyumishije mushobora kuzabisya cyangwa abantu bashobora kubikoresha uko nguko byumye.
Uburyo bwo kubyumisha ikintu biduha ni uburyo bwo gushaka ya farini n'ubundi. Ariko kubirya bisanzwe hari ubundi buryo bakora ukabibikamo ari bibiri. Ariko ni uburyo buri muntu wese adashobora gukora kubera ko ni uburyo buhenze. Uburyo bwo gucukura umwobo ugashyiramo umucanga no hejuru ugashyiraho undi mucanga amaze gushyiramo ibijumba. Ubwo ni uburyo bushoboka ku buryo ushobora kubika ibijumba ntibigire ikibazo mu gihe nibura cy'amezi ane.
Aha bo umucanga ariko ndumva bitagwa.
Iyo ni sisiteme dushobora kwigisha abantu kuko twaregerageje tuyikoraho tuzagerageza kubyigisha abantu kugira ngo babimenye noneho babimenye uburyo babika ibijumba bashobora gukoresha mu gihe cy'amezi nk'abiri cyangwa atatu.
Nuko nibyo nari ngiye kuvuga n'ubwo umusenyi aho uri abantu bashobora kubyiga bakabikoresha ibijumba ntibibapfire ubusa cyane cyane aho byera ari byinshi. Turacyarimo gushaka abakunzi b'ijwi rya Amerika ku mirongo ya telefone, igomba kuba yabaye ibamba ariko mu kanya buriya turaza gukomeza tuvugane nabo. Mu kanya watubwiraga ibijyanye n'abahinzi, uburyo mukorana n'abahinzi mubaha imbuto hanyuma mukabagurira ibijumba, mubona bihagaze gute? Babaha ibijumba bihagije cyangwa haracyarimo ikibazo?
Uyu munsi abantu bari bafite impungenge zo kumva ko yahinga ibijumba kubera ko inshuro nyinshi bagiye babihinga ntibigurwe bikabura isoko bakagera ku rwego babimena mu isoko bagataha. Ariko twagiye turemamo abantu icyizere kubera ko umuntu yageze kubihinga akavuga ati none se ni iki kinyemeza ko niba uzabikora, tukababwira ko twe twemera guha amasezerano umuhinzi mu gihe ari tayari guhinga, tukamuha amasezerano yuko ibijumba byose azeza tuzabimugurira. Kandi twagiye tubigerageza, icyo ni kimwe mu bintu byari mu cyizere mu buhinzi ku buryo baza hose badufite impungenge.
Ubwo se umuhinzi ahinze ko n'ibihe nabyo bishobora kugira kugira ingaruka ku buhinzi, ahinze hakaza bikeya cyangwa bitoya mutishimiye, nkabigenza gute? Nabyo murabyakira mukabikora mukabikoresha?
Hari abo twagiye tugerageza kandi ugasanga izo kese kuko nk'uko bivuze birabaye, ugasanga bibintu byeze neza ariko hari bamwe bitera neza bitewe n'uko atabikurikiranye. Ikindi hari igihe imvura ishobora kutagwa, imvura itaguye ntabwo wamubaza ngo ufite amahiriro makandi ntabwo uhaye imigozi kandi ntabwo ubireba. Kubera ko dufite abagoronome bashinzwe gukurikirana abahinzi bakagera ku bahinzi bakamenya umurima w'umuntu bakamenya ikiburamo bakamwigisha bakamuhariza icyo gukora. Kubera iyo mpamvu rero nta muhinzi ugiye n'ikibazo nawe kubera ko abagoronome bacu baba babagezeho.
Leta dusubire ku murongo wa telefone noneho twakire Tuyisenge Théogène. Uranyumva?
Yego ndabumva.
Wiriwe urahagana hehe?
Ndi Rubavu.
Uri Rubavu, yego. Ufite ikibazo, igitekerezo?
Hari ikibazo umuntu nabonye muvuga ko hari uko ibijumba byaje gusarura abyongere gusarura. Ariko hano dufite ikibazo cy'ibijumba, ibijumba byabuze isoko, abahinzi turimo bimwe biragurira mu mirima ibindi turagurisha make.
Hari aho ugeze biracika Théogène, ariko wari uvuze ko ibijumba mu bifite ari byinshi, bimwe biborera mu mirima, mufite ikibazo cy'isoko, icyo ushaka kuvuga? Yego. Zamari wamubwira iki?
Ikintu namubwira uyu munsi ndemeze neza ko hari abahinzi benshi bafite ibijumba, ariko nk'umukerekezo turimo uyu munsi ibijumba turabikeneye. Nko mu buri Rubavu rero buriya yambuha telefone ziwe, ngiye nkazamuhamagara nkamuhuza n'ushinzwe kugura ibijumba
ibyo bihomba bafite tukabigurira nta kibazo turi tayari.
Bivuze ko ibijumba mukoresha biva mu Rwanda hose ntabwo ari mu gace mukorera mu konyine.
Ntabwo ari mu gace dukorera mu gusa dukorana n'intara zose. Usibye n'uri Rubavu hari abandi bahinzi bari Rubavu kugira ngo dufite abahinzi bagera hafi nko na babiri bahinga kandi imirima minini ndetse batubura n'imbuto za mbuto batubuye tujya kuzifata tukanishyira abandi bahinzi. Abahinzi turahaba bafite Rubavu rwose hariya bita mu Rugerero barahari, hari agita kuri Mahoko, hari abahinzi bahari, urumva hose barahari. Ubwo nawe rero nuko tutamumenye ngo tumenye ko n'ibyo bijumba bifite tubatwara mugurishya, ariko aduhe telefone kuriwe turaza kureba ko twamufasha.
Teogene, bugumyeho gatoya, mbanze nakire Bizimana. Ubwo niba ufite ikindi kibazo uze kubasha kukibaza. Bizimana Medico, uranyumva? Bizimana, wiriwe neza?
Ndabumva cyane.
Yego yego, ariko ahantu uri banza hari imvura. Urahagana hehe?
Mpagaze mu mujyi wa Nairobi.
Nairobi, ye, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nagira igitekerezo ku bijumba. Muri natwe iwacu ibijumba birahaba kandi cyane.
Iwanyu uvuga ni he? I Nairobi?
Iwacu ni mu Burundi.
Yego.
Ariko rero twebwe iwacu iyo bibonetse akenshi dushobora kuronka muwayide za transformasiyo nka ma industrialisasiyo menshi dushobora kuronka ashobora kudufasha bihinguramo ikindi kintu kiri valere nini cyane cyo bihindura bikagira valere bigashyirwa ku isoko mpuzamakungu.
None icyifuzo cyawe?
Icyifuzo ni uko buboneka iwacu mu Burundi n'ishyirahamwe riza rigafata icyo kibazo cy'icyuma kigashyira hambwe bikagira agaciro kikabihinduramo. Nka hano mperereye ibijumba baza bikoramo imikate, bikoramo ibisukuti, babikoramo ibintu byinshi, ariko iwacu ni ukubiteka no kubyoza ibini bita.
Twizere ko mu badukurikiye muri uyu mwanya hari uwagira igitekerezo cyangwa se afite n'ubushobozi bwo kuba yakora ibijumba nyine akabihinduramo ibintu bitandukanye nk'uko Jean Marie Vianney abikora. Ndagushimiye cyane Bizimana.
Murakoze cyane kuri Radio Voix d'Amérique.
Yego yego. Tugaruka kuri Teoje.
Bizimana namufasha.
Yego.
Bizimana namufasha mu byumweru bibiri bishize hari abantu bari iwacu baje gufata amahugurwa baturutse mu Burundi,
yego,
bari Bujumbura mu mujyi, bamenye ibyo dukora, bahujwe na umushinga bita SIP ni International Potato Center. Baboherereje iwacu baza gufata amahugurwa bahamaze ibyumweru bibiri ku buryo abo bantu bafite gahunda yo gukora uruganda rutunganya ibifu mu Burundi. Kandi ikindi cya kabiri, twebwe intego yacu ntabwo ari ugukorera mu Rwanda honyine, turashaka gukorera muri East Africa hose ku buryo product zacu zigerayo abantu bafite ibijumba hirya no hino ukabagurira. Ubundi rero nabo niba bataranakora tuzabigura umwaka utaha, tuzaba dukeneye ibijumba byinshi cyane ku buryo tuzaba dukoresha toni nibura 20 ku munsi.
Yego, ndumva yabonye igisubizo kandi cyiza. Teogene, uracyahari?
Ndahari ku murongo.
Yego. Niba hari ikindi kibazo wifuzaga gusobanuza neza, dufite amahirwe yo kuba uri kumwe n'umuntu uzobereye muri ibyo by'ibijumba nabikoramo ibintu bitandukanye kandi aho ngawe wanyu mubifite ari byinshi, umwanya ni wawe.
Ikibazo namubaza ese ibijumba bakora n'ibyo bintu byose ibijumba by'ubwoko ubwo ari bwo bwose cyangwa bafite ubundi bwoko runaka by'umwihariko bukorwa n'ibyo bintu bakora niba warize ibindi abo mitwe ko mba uzama uko bahari ariko ntaho tubona usanga abandi bagiye ibijumba mu buryo bwa gakondo nzi icyo bagafasha.
Jamari
nk'uko tubivuze ibintu badukora muri izo zibari orange nibyo dukoresha, ariko navuze ko aza gutanga telefone yiwe ngiye nkaza kumuhamagara ndetse ndamuhuza n'abo ngabo bafite n'imbuto barayifite ku buryo bashobora kumuha imbuto agahinga igihe cyo gusarura akaba azi ko ibyo bijumba tuzahindagurira nta kibazo.
Theogene uranyuzwe?
Ndanyuzwe. Yambwira nimero ye cyangwa yambwira iyanjye kugira ngo afashe kandi umuhinzi wabyo cyane.
Ubwo turaza keretse niba ari atangiye hanyuma ubwo ukazamuhamagara cyangwa se uturaza kumuha iyawe nyuma turaguha inomero ye nyuma y'ikiganiro. Urakoze cyane. Ni Radio Ijwi ry'Amerika hivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Isanga, turimo kuvuga ibijyanye n'ikijumba n'uburyo bwo kucyongerera agaciro. Tuganira kandi n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika aho baherereye hose, mutubwire icyo mutekereza ku kijumba, uko ikijumba gihagaze aho ngaho iwanyu. Dukomeze tuganire kuko umutumirwa aradufasha muri byinshi. Mwatubwiraga rero Jean-Marie Vianney Habumuremyi, mwatubwiraga ko ibijumba biboneka kandi ko mushobora kubifata ahantu hariho hose mu mpande z'u Rwanda. Abantu babibazanira cyangwa mwebwe mwajya kubifata aho baba bifite?
Uburyo bwose burashoboka, hari uko dushobora kujya kubifata bitewe n'ingano y'ibijumba afite ko bingana, hari no kuba nawe dushobora kuvugana nawe akabizana. Ubwo ibiciro biba bitandukanye ugereranyije n'uwo bindi gusangwa n'uwo twabizaniye cyangwa n'aho bituruka. Urumva ibiciro biba bitandukanye bitewe n'aho twabikoreye.
Birumvikana. Noneho hari uriya muvandimwe uri Nairobi wabazaga ikibazo kijyanye n'ibikorwa mu bijumba, avuga ati hano Nairobi twebwe haba hari ibijumba biskwi, hari migati. Nagira ngo muri make mubwire n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika mwebwe ibyo mukora mu bijumba.
Ibi dukoramo icyambere dukoramo ifarini, twamara kubona ifarini tugakora umugati, tugakora amandazi, dukora biswi nziza rwose ziryoshye ubona ko zakungurira abantu cyane. Twarangiza turateganya gukora pire. Pire ni ukuvuga ngo ni ibijumba wamaze gukoraho intombe yabyo. Iyo ntombe turashaka kwigisha abantu uburyo bazajya bayigaburira abantu. Ni ukuvuga ngo ibijumba ubu twabivuze bikungahaye kuri vitamini A, hari icyo bivuze ku mikurire y'abana, birinda abana kugwingira. Ikindi abadamu batwite tubashishikariza kubikoresha. Ubwo turashaka rero iyo pire kuzajya tuyiha abantu bari nko mu marerero, ku buryo bwa bundi bakoze igikoma cy'abana bavangamo, noneho abana bakayikonsoma ariko iri mu gikoma.
Iri mu bakavanga nko mu gikoma, mu bindi bakoresheje igikoma bakashyiramo ako gafu k'ibijumba. Reka tuze kubigaruka
mu bintu birinda imikurire mibi y'abana. Nicyo dushaka kubigisha no kubashishikariza. Iyo pire turashaka kujya tuyikora ukayifunga mwambaraje ku buryo nibura ishobora kumara amezi atatu itagize ikibazo.
Tukeneye
kuyifunga nayo tukayigurisha abantu babandi bafite inganda zikora imigati, zikora amandazi, nabo tukabiyibaha bakajya bayikoresha cyane ko ihendutse ugereranije n'indi farini. Mu gihe uyu munsi ifarini zambere kuyigura ikiro kimwe n'igihumbi na 80, ariko iyo farini yacu ikiro gihagaze 850.
Bivuze
ko harimo itandukaniro rinini cyane.
Bivuze ko kugeza ubu ifarini yanyu muyikoramo ibintu mukabigurisha, ntabwo mwari mwayigurisha ifarini ubwayo. abantu batandukanye
twabanje gukora mu kugira ngo tubanze tubikore turebe ko bimeze noneho turebe ko n'abantu bashobora kubikunda dufite abantu benshi bagiye baduhamagara batubwira ko bakeneye ifarini ari nayo mpamvu twakoze komande y'imashini nini zishobora gukora ifarini nyinshi kandi mu gihe gitoya ubu rero turateganya nibura mu kwezi kwa 12 kwa mbere kuko ifarini yacu izaba yasohotse yageze ku isoko abantu bose bakeneye bashobora kuyibona
yego twakire noneho Bizimungu siriya mungu Jean Claude
karame karame ndakumva neza
yego uratwumva urahagana hehe
merereye mu karere ka Masisi ndi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo
ye Masisi rero Masisi ni ahantu hera cyane ibijumba namwe birahari
yewe rwose twebwe ibijumbi naha birera cyane ariko byo mutumi baje gusobanura burarehe rino ntabwo we ntaho twari tuyumva agaciro k'ikijumba tubifatanye ibiryo byose bisuzuguritse kuko turabyeza ariko ugasanga ntabwo twese bihabwa agaciro gakeya twe twagiye tubihimba n'amazina ubu tukita ngo ni cyambushire hejuru yo kubihara bikaba y'amazina ya bamwe bashaka kubiharabika ariko natwe tubonye nk'ubwo bufasha kumva umutumirwa ari kuza kubigamba kose daye ikijumba cyaduteza imbere ariko urebye nta gaciro ikidufitiye ahari
none iyo mu bihinze ntibiba abana byinshi se uko wumva mu biha n'amazina yo kubiharabika
ubwo urahinga bikera ukarya burya rero ntabwo ari benshi babikunda ntabwo ushobora kurya umurima wose ngo umare w'ibijumba kuko nubwo tubihinga ariko birarambirana cyane kuko nta soko uba ufite ryo kubijyanamo buri wese aba yarahinze abifite ngo nuhinze aba ari ibyo kurya gusa akenshi usanga twahinze bikaborera mu murima kuko tuba twarabihaze twe nta soko ryabyo tugira
kandi muba mwavunitse mu bihinga mwagombye kubibyazamo umusaruro
ibijumbino ni byinshi twe ni byinshi ariko amafaranga yabyo ntabyo rwose nayo
ni ukuvuga ko nta naho mubigurisha niba buri wese aba yabyihingiye kandi bikera
buri wese aba bifite nuge kugurisha abijyana mu isoko kaba umwanya bigaruye ibyabuze ababireba
reka umutumirwa wacu tumve ko hari inama yaguha Jean Marie uyu muvandimwe wacu Bizimungu wamugira inama kintu ubwo atari mu Rwanda ari Masisi ariko wamubwira iki kuri ubu buhinzi bwabo bubapfira ubusa
kuko nabibabwiye intego yacu ya kampani yacu ntabwo ari gukorera mu Rwanda gusa dufite gahunda yo gukorera mu Rwanda ndetse no muri ibi bidukikije n'ikintego dufite mu gihe cy'imyaka itanu ni uko twumva tugomba kuba nibura turi aba mbere ku rwego rwa Afurika ari twe abantu bakora ku bijumba ibintu byinshi kandi byiza kugira ngo ibyo tubigereho rero ni uko nta muntu uzaba avuga ngo ibijumba byamfanye nabihinze nabibamugurisha hano muri Kongo ni hafi ntabwo ari kure ntekereza ko umwaka utaha mu hafi tuzaba dushobora gukura ibijumba mu gihe bizaba bihari naho hari kubera ko dufite iyo bita sipu ariyo nanubiriye ikora ku bijumba mu kurera muri Amerika muri Kongo irahakorera ikorera i Burundi ikorera Kenya ikorera Uganda aho hose irahakorera ni bamwe mu bantu bazadufasha kuduhuza n'abo bahinzi baho bose bahinga ibijumba kugira ngo tubashe kubibagurira kandi nibwo tugere dufite intego yo kwaguka tugakora ibintu byinshi kandi bikomoka ku bijumba kandi intego yacu ni uko dufite gahunda yo guhesha agaciro igihingwa cy'ibijumba ku buryo aho ari ho hose nta muntu uzongera kugitesha agaciro
wasubiramo iryo zina ry'abo mukorana mu bijyanye no guha agaciro ibijumba bashobora gukorera no hanze
sip
swip
Sito nuko ngo ni international potato center.
Okay. Yego. Ono Jean-Claude umvise inama bakugiriye?
Yego nayumvise buri ibyo bintu bose byaramuka bibaye byiza kuko ubundi bijumba byino rwose birahingwa ariko usanzwe duhinga amasaka tugahinga ibishyimbo duhinga n'indi myaka ariko byo iyo byeze sanga abaguzi babyo ari benshi cyane bari kuza n'amamotoka ari gupakira ariko ntiwasanga umuntu ari kugera wenda ngo nibura wenda usanga yahagaritse umufuka w'ibijumba ngo agiye kuwupakiza mu modoka ngo awujyane nk'izo zindi myaka gusanga bajyana akabeseni kamwe n'utajyanyijwe akaba agiye kukarya akaba atagura ibirenze ako kabeseni ubwo ni gutyo ibijumba by'ino tubibayemo.
Ubwo birumvikana ko mukeneye ababihindura bakabikuramo n'iyo fu kugira ngo mubashe no kuyibika cyangwa se kuyikoramo ibindi bintu bitandukanye.
Yego rwose haramutse haje inganda bikajya bijyanwa gutunganywa n'ibindi bihingwa natwe twagira agaciro cyane kuko baba banadufashije cyane.
Jean Marie, hari icyo mwari muvuze?
Yaribwiye ikintu n'ingenzi ni uko mu gihe cya vuba ubona mu uyu mwaka ntibishoboka ariko umwaka utaha n'ibintu rwose mu tuzaba dukura ibijumba niba hari ibijumba byinshi naho hazaba hari nawe tuzatwereka imodoka zigiye gupakirayo cyangwa se dufate abahinzi baho tubabwire ngo mubere mugiye kujya mutegurira ibyo bijumba mubyohereze bitugereho nawe ambasaderi wacu hari.
Yego Jean Claude, wafatanya nabo ukamenya ukajya ubaha amakuru y'ibijyanye n'ibijumba?
Rwose nshobora kubishobora kuko ino ni ibijumba gusa.
Ubwo nomero yawe nawe tuyimuhe?
Muraza kuyimba.
Yego muyimuhereze rwose ako kazi dushobora kuko ibijumba ino ubundi tuba tugize n'agaciro cyane kuko yewe twabuze aho twabishyira usanga biri kuborera mu murima mbese.
Ubwo twizere ko ikibazo cyanyu kizabonerwa igisubizo vuba nk'uko abahaye icyizere.
Yego azaba atukuriye neza kabisa.
Mbere y'uko ugenda, ibijumba wumvise ko ibijumba bo bakoresha ari ibijumba biriya bisa na karoti imbere, mwebwe ibijumba mukunda guhinga aho ngaho ni ibihe?
Bo ibyo bisa na karoti rero nimo birahingwa ariko usanga atari uduce twose byari byageramo usanga ari hamwe na hamwe ariko umugabane munini dukunda guhinga ibi bijumba biba bisa n'umyeri imbere.
Ubwo muzavugana hanyuma kubwire niba mushobora no kubona ni imigozi imbuto yo gutera kugira ngo mubashe kubona ibyo bo bakeneye cyangwa se bifuza. Ndagushimiye cyane.
Yego rwose tuzabikora abanadufashije cyane.
Ubwo rero mukomeze ntimucike intege mu bijyanye no guhinga, mukomeze muhinge kandi mweze, twizera ko umusaruro wanyu uzajya ubagirira akamaro. Kwibutsa abatwumva ko yari Radio y'i Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, abadukurikira mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri FM 93.3 i Karongi, mu Burundi ni kuri metero 19 na metero 22. Reka rero twongere tujye ku murongo wa telefone, noneho turakira Inosa Niringimana. Uratwumva?
Mbateze yombi bwana munyamakuru.
Ni madame.
Madame.
Wumvise ikijwi cyanjye ari kinini?
Nanumvise utangira kuvuga n'amaji yawe nabaga natenayamenya neza. Pardon sana, nimba ari madame.
Oya, nta kibazo. Uri muri Kivu ya Ruguru, ndabona ariko watubwiye, hanyuma ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo?
Ni ukuri ndi muri Kivu y'Amajyaruguru, aho bita Igicanga, muri teritwari ya Masisi. Ni byiza kuduhereza ijambo muri iki kiganiro muri insanganyamatsiko ivugwa ku gihingwa cy'ibijumba. Iwacu turabihinga ariko umusaruro ukaboneka, nibyo urumva muri Kongo ubutaka buracyari bwiza, ibijumba birashora ara hantu hari amabuye bidashora ariko ikibazo abaturage tugira ni kubura isoko n'ubundi ugasanga wagira mu isoko bagurisha ibiribwa ugasanga mbese ikijumba nta gaciro baziha ugasanga imbase igitebo cyuzuye ngo bagihereza amafaranga ijana y'amakongomani cyo twita mirifra aho ugasanga n'abahinzi ntibagifite imbaraga zo kugihinga bitukanye yuko n'amafaranga babona bitukanye n'icyo gihingwa ikindi twasaba nk'abaturage tugasaba inzobere mu buhinzi no mu bijyanye no guteka bakajya barajya ku maradiyo n'ubundi bakigisha abaturage ukuntu bagomba gutegura igihingwa cy'ibijumba n'igikomokaho iniwacu si ibyo guteka nangwa no kotsa nta bindi bazi nk'akamaro k'ikijumba kandi n'ubundi babonye ababigisha bavanamo za biswi bakavanamo n'imigati n'ibindi muri make akaba ari icyo gitekerezo nari mfite muri make ngewe
urakoze cyane Inosanira Ngimana ugushije murya mugenzi wawe Bizimungu nawe Bizimungu Jean Claude nawe uri i Masisi hari ibyo yamwe umutumirwa wacu yamwijeje sinzi niba waba wakurikiye cyangwa se niba utaruri ku murongo niba mutatwumvira ku mirongo ya telefone ubwo nako ya radio ubwo twagusubiriramo muri makeye wakurikiye ibyo basho
murakoze ntago narindi ku murongo ntago nakurikiye nahoze ku murongo banshije ku murongo nyuma uwo mugenzi wanjye yamaze kuvuga
reka ubwo umutumirwa wacu Jean Marie Vianney Habumuremyi agira icyo akubwira kuri ibyo bibazo warubajije Jean Marie
uko twari tumaze kuvugana n'umuntu ugeza kona uwavuze bari mu cyerekezo kimwe
yego
umeze namubwiye ko dufite gahunda yo kugura ibijumba ahantu aho ariho hose ariko muri imyaka ntibishoboka umwaka utaha birashoboka kubera ko turimo turagura imashini imwe ishobora gutunganya ibijumba byinshi ku munsi ubwo rero ikindi ni uko dufite ikigo bita SIPO gikorera hariya ariko umuntu wagira akoragira n'abahinzi n'abavuye ko nabo bazavugana nabo bakadufasha kuri abo bahinzi tukabaha amakontakiti yabo byaba ngombwa bakadufasha tukajya tubanyuraho kugira ngo tubashe kubona amakuru y'ibijumba aho ngaho iwabo hanyuma nabo tukabibagurira kandi umwaka utaha dufite gahunda y'uko ahantu ari hose muri igihugu twegeranye tuzabasha kugura ibijumba bihari nicyo namubwira
Innocent wabyumvise
ni nakurikiranye ibijyanye n'imashini ariko ndumva ko ibyo byose byajyana n'iterambere ry'akarere n'akandi n'igihugu n'ikindi naho ubundi ibyo nabyumvise kabisa murakoze neza murakoze cyane
yee murakoze nimucike intege muhinga ibijumba bazabafasha
ingo bwana munyamakuru madame munyamakuru turabashimiye
yego urakoze cyane Jean Marie hari icyo wari ugiye kuvuga
kera ngiye kuvuga ni cya kintu n'ubundi navuze ni kuvuga ko intego yacu ari uguteza imbere igihingwa cy'ibijumba ariko atari ngombwa tuzakorera mu Rwanda honyine gusa kubera ko twamaze kubona ko abantu bakunda ibintu bivuye mu bijumba kuko turacuruza umugati abantu bakagura umugati rwose n'imbaraga nyinshi cyane bivuze ngo uwawuriyeho bwa mbere kubera ko abantu benshi ntabwo nubwo bakuze barya ibijumba ariko hari abagera bakavuga ati ibijumba navuye mu cyaro mbihunze ntabwo nzajya kurya ibijumba
ibyo benshi bakaza kubivuga
ariko kurya kuri wa mugati ukoze mu kijumba akavuga ati ntabwo nari nzi ko ikijumba cyavamo ibintu byiza bimeze gutya yamara kurya biswi mu kijumba akavuga ati ntabwo nari nzi ko ntarya biswi ryose gutya ikoze mu kijumba bigatuma rero uko iminsi ishira uko abantu bagenda babisobanukirwa bagenda biyongera mu migurire y'ibyo ducuruza ikindi cya kabiri ibijumba tukagishyira mu iforu nka kwa kundi bakoraga runongo ya kera ikijumba kikagenda kikaryoha koko cyokeje icyo kijumba kitwa gicuruza uhageze uravuga ariko ibi bijumba ntabwo bimeze nka bya bindi byacu mu cyaro najyaga njya kera tuvuga ati ngaho byawumva
kandi nyamara
kujya akajya avuga ati wubwo reka mbahe gahunda muzajye munyoherereza
inyotse
muri make ubona ko inyotse iyo bita runongo
yego
ukabona ko uko kugiye gitangiriye gukora uko tumaze no tujye kumara imyaka ibiri twatangiye 2022 mu kwezi kwa 12 ariko ubona ko uko kigiye twatangiye gukora uyu munsi tuvugana ubu hari amateka yenda agenda ahinduka nimbugira nanjye nkavuga ko iki kivumba narakiringira ryose bitandukanye no kubavuga bati ibyo bijumba byanyu bayavuye mu cyaro cy'ibihumbi ubuvuze ngo rero hari andi mateka ubona ko ari kugenda ahinduka.
Uvuze ikijumba cyokeje unyibutsa cyangwa se ndikina niyo cyaba gitetse unyibutsa ko kera twajyaga ibijumba bajyaga babifata bakabihongesha kugira ngo bizemo akantu kameze nk'agasukari nubwo abahanga mu byo ku mu by'imirire bavuga ko icyo kiba cyaramaze kuzamo isukari atari cyiza cyane ku buzima ariko ndibaza ibijumba byanyu hari ikintu mwongeramo iriya fu hari ikintu mwongeramo tuvugemo koze nka biscuit haragasukari cyangwa ikindi kintu mwongeramo kugira ngo byongere uburyohe cyangwa buriya buryohe busanzwe muri kira kijumba gisa ni na karoti burahagije
ngo isukari iri muri kijumba cya orange usanga ari isukari nyinshi rwose ihagije
y'umwimerere
ntabwo bisaba rero ko wongera guhangira n'indi sukari ukoresha ya sukari y'umwimerere ari nayo mpamvu ituma abantu benshi bakunda kurya umugati hari abantu batagira isukari akaba yaretse umugati kubera isukari iyo wuriye ntumugireho ingaruka kandi benshi bajya bayirya ntibagireho ingaruka ibyo ubwabyo bigatuma ejo mu gitondo avuga ati umugati niwo nzagira inyo buri munsi.
Nk'uko ubivugaga ka gafu wavugaga cyangwa se intombe muzajyamo mwifuza kugira ngo abana bazajye bafataho ako gafu nako ubwako kakongeramo agasukari bikaryohera kurusha umuntu yonye agomba kongeramo indi sukari ko batubwira ko atari nziza
ni ukuvuga ngo uyikoresheje biragusaba ko ya sukari niyo ushaka uyihoreze kubera ko nyinshi ubwacu ukirya no mu kanwa kawe wumva ari isukari gusa kandi isukari y'umwimerere ntabwo igira ingaruka ku bantu kimwe n'izindi sukari zindi ziba zivuye mu ruganda.
None se nimukomeza gukoresha se ibyo yego biraryohereye ibyo bijumba bya orange murimo muvuga nimukomeza kuba ari byo mukoresha byonyine ibindi ntibizabura isoko cyangwa bigahagarara guhingwa
ibyo bijumba rero nubwo tubikoramo gutyo ariko ntibibujije ko umuntu abiteka no kubiteka biraribwa bisanzwe naho bindi kabigira n'ubundi ndabirana nabyo babikoresha n'ubundi bikagenda neza nta kibazo.
Oh, na biriya bindi by'umweru ushobora kubikoresha ibyo ngibyo twavugaga
navugaga nabyo babikoresha ariko za vitamini dukeneye ntabwo ziba zirimo navugaga biriya bya orange twebwe dukoresha no kubiteka biratekwa bikaribwa nk'ibindi bisanzwe.
Yego, ni ukuvuga ko bishobora kuba bifite intungamubiri cyangwa vitamine zirushije za bya bindi bisanzwe by'umweru cyangwa umuhondo
biba birushije cyane.
Yego. Radijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tusubire ku murongo wa telefone noneho twakire Inosa. Uranyumva?
Karame karame.
Yego Inosa, urahagana he?
Mperereye mu karere ka Rwamagana. Mu ntara y'Iburasirazuba hano mu Rwanda.
Yego. Ufite ikibazo, igitekerezo?
Icyo nagiraga ngo mvuge ku gihingwa cy'ibijumba ni igihingwa cyiza cyane hano iwacu dukunze no kugihinga cyane ndetse yewe duhinga na ya mbuto igezweho kuri ubu ngubu ivamo ibintu bijyanye n'amandazi n'imigati na keke n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo byose dusanzwe tumenyereye biva mu ifarini. Rero nashimaga ko mu ngingo nziza y'iki gihingwa cy'ibijumba ndetse n'igihingwa kidukura mu bukene kikazamura iterambere ry'umuhinzi wese ubihinga. Mu by'ukuri igitekerezo ngewe icyifuzo numvaga nari mfite ni uko ahubwo mwadushakira abantu badufasha kugura umusaruro wacu kuko turabifite byinshi.
Urimo kubwira ubikeneye kandi uri witeguye kubigura haje
kandi ya
Jamari mubwire
ya tubwira ahubwo inosa watubwira ngo herereye mu murenge cyane ko rwamagara rwose nta mutubagiye afite ikibazo cyo kuri ingomba kugenza kubagurira bose watubwira uri mu murenge
inosa uri mu murenge
w'u herereye mu murenge wa Mwazi 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 ni mande ya Mwazi ni yaba aliku kivuza shop
ngo muhazi ni ruhande rwabo urumva ko mwego mufite namahirwe kuba muhegereye
yego ngire ndabizi neza ko naranafite uruganda narahageze ariko naje gusanga uburyo bafata mu musaruro w'umuhinzi ntabwo bagira kuri buri muhinzi wese by'ukuri usanga hari umuhinzi wa wundi uhinga akaba ashobora kuba atageza kuri hegitari cyangwa se ngo abe yakura toni ayigeze ku ruganda akaba afite ibiro magana ugasanga abarebaabandi bafite umusaruro mwinshi cyane noneho wa wundi ufite umusaruro umunsi ya toni ntibamurere kandi mu by'ukuri natwe tuba dukeneye ko twahinga tukagenaho tugurisha umusaruro iyo tubijyana kuri aya masoko rero aciriritse usanga bigurwa n'umuntu ugiye kubirya kubiteka muri resitora ugasanga turahendwa cyane kandi twari twegereye n'uruganda rwakadufashije rufatugurira umusaruro
Jamari aba bahinzi bato ubwo nduva ari nk'abahinzi bahinga bikeya batari ku rwego rwo hejuru wamubwira iki
uko biri kose dukorana n'abahinzi bose ntabwo tuvuga ngo dukorana n'abahinzi bakomeye gusa gusa wenda hari igihe buriya umuntu atamenye amakuru neza buriya abantu bose ntabwo bamenye amakuru wasanga azi neza ko tugurira abahinzi baremereye cyane abandi basanzwe tugagurira ndumva rero nawe yaza kuba mu bantu bari buduhe kontakite ze noneho ubu ngewe nashaka neza tukohereza n'imodoka ikagenda ikabifatira uko byaba bingana kose turabimugurira yewe niba hari n'abandi azi babifitaho akatubwira nabo tukabagurira n'igihe niba ngombwa ko tujya mu masoko kubera ko wenda abahinzi bamwe tutabamenye ariko abifite bose turi tayari kumugurira nawe mwaza kuba kontakite ze nkamuhamagara ejo tukabimugurira rwose
Inosa urabyumva rero ko aho iwanyu niba hari abahinzi batoya kandi bakeneye kugurirwa sinzi niba ari abatarabasha kubijyana ku ruganda cyangwa se niba ari abatekereza ngo ubwo bahinga bikeya ntabwo bashobora kugurirwa ubwo ndaza gutanga nomero yawe nawe hanyuma muzabashe kuvugana urabivugaho iki
yego mwaba mudufashije wenda hari n'ikindi nashakaga kugira ngo nsobanukirweho hari ibijumba bya orange nibyo bakunze kwibandaho iyo bagura ese nabaza hari abahinzi bahinga imbuto zitandukanye ugasanga ikijumba kitari orange cyo ntabwo babikenera hari umwihariko w'ibijumba bagura ku buryo hari ibindi batajya bagura
Jamari
yagereza ko wenda bisobanuye wenda ashobora kuba atabyumvise ubundi tugura ibijumba biri orange ariko ubungubu ni umuntu duturanye rwose uri hafi yacu cyane nimba na telefone yiwe turasaba ko tumuhamagara tukamubonana nawe ndetse tukamwereka n'imbuto dukenera iyo ariyo kugira ngo niba atanayifite wowe tuyimuhe imbuto turayifite nk'umuntu twegeranye rwose nta kibazo ari bugire ibijumba araba afite turi bubigure ndetse bya bindi bisanzwe bya kera byo wenda uyu munsi ntituri kubigura kubera ko dufite ibijumba turi gukoresha ariko turamuha imbuto ahinde ku byo dushaka
Inosa mwiteguye guhinga iyo mbuto baba babahaye ko ariyo bifuza cyane
yego hari navuga ko tunagerageza wenda ntituyifite ku bwinshi ariko usanga hari umuhinzi uyifite undi ugasanga ntabwo ayifite ashobora kuba yahinga ibisanzwe ariko mu by'ukuri urebye aho duhinga hari ababa bafite iyo mbuto nanjye nakwita ngo urubyiruko kuba ayifite navuga rero yuko tugerageza uretse ko wenda tuba tutayifite ku bwinshi ariko tugiye tuyibona gake gake
wowe wabashije kugurisha umusaruro wawe cyangwa ntago uragera ku musaruro uri hejuru
impamvu yewe nabivuze hari ukuntu nyine wenda tuba tutaramenya n'amakuru ngo tumenye niba umusaruro uwo ari wo wose bawugura uko waba ungana kose ni ngo yewe wenda sinshobora kugeza kuri toni ariko ndabibona bike bijyanye ni wenda n'ubushomba nahinzeho ariko mu by'ukuri byamfite ntibira sindabigurisha kubera ko usanga tunahendwa no mu masoko yo mu giturage turahendwa ni nayo mpamvu tutarabigurisha
ntuzongere guhendwa rero kubera ko nkuboneye n'isoko
mwadukunda nabo bakajya batugurira umusaruro byadushimishe cyane
zamariye utiki
ndavuze ngo ntagahendwe turahari kandi twaje gukemura ikibazo cy'ibijumba
rwose bafite n'amahirwe kuba babegereye nta mpamvu yo guhendwa inosa ntuzongere guhendwa n'abaturanyi banyu bandi
yego
ndabona turimo kugenda rero tugana ku musozo inosa hari cyo warugiye kongeraho
icyo navuga nasaba ko wenda bafata nimero wenda bakaza tukaza kuvugana ku buryo burambuye n'uburyo wenda umusaruro wacu bawubona niba bishoboka ko bawugura kubera ko uretse kuba nanjye nshobora kubona uwo musaruro hari n'abandi tuba duhinga hamwe nabo baba babishyize
ndazimuha rwose ntugire ikibazo
yego
sibyo Jean Marie muzabafashe abo baturanyi banyu
turabafashe rwose bihutirwa cyane turahita tubivuga rwose
mbarero ndabona turimo tugana ku musozo ariko hashobora kuba hari yenda amakuru tutabashije guha abakunzi b'ijwi rya Amerika mu bijyanye n'ikigihingwa cy'ikijumba nagira ngo noneho Jean Marie nguha akanya ugire icyo ubabwira ikindi wakumva ko bakenera kumenya kugira ngo mubashe no gufatanya mu bijyanye no kongera agaciro iki kijumba
nanjye nabanza kubashimira ko mwaduhaye umwanya kandi ndashimira ababajije ibibazo kandi nabo urimo kurimo ibisubizo twaje dushaka gukemura ikibazo cy'ibijumba tukabibyaza umusaruro kuba rero abantu bahamagaye bose bavuga ko babifite ndetse n'abatabifite bakavuga ko bifuza kubihinga ni umunezero kuri twe kandi ni igisubizo icyo mbasezeranije ni uko ntawe uzagira ibijumba ngo tubeze kubigura twiteguye gukorana neza kuko uyu munsi dufite abantu dukorana bagera ku 28,400 bose bahinga ku gihingwa cy'ibijumba kandi abo bose dukorana neza ibijumba barabiduha imbuto kandi turifuza kuzamura uwo mubare nibura kwikonta inshuro nk'eshatu kubera ko niba ibijumba tuyakoreshaga uyu munsi tuvugane dukoresha tone ebyiri n'igice z'ibijumba ku munsi turaba twamaze kubona ebyiri n'igice ibiro 2,500
ni byinshi
mu gihe turaba twamaze gutunganya uruganda tuzajya dukoresha toni 16 ku munsi urumva ko dukeneye ibijumba rwose bihagije
yego
ubwo rero icyo nabwira abahinzi b'ibijumba icya mbere nabwira ni uko birimo amafaranga ubihinze hari ikintu abonamo uzakoramo twagiye dukorana bagahinga kandi ukabona ko hari ikintu bakuyemo kubera ko n'ubundi bongera
yeee
ko tuzabakorera poroduwi nziza apana kuvangavanga
nuriye
kuri ibyo bintu tuba tuzi ko yavuta n'ibyo twashakaga ihari
yego reka
murakoze
ndabashimiye namwe rwose Jean Marie Vianney Habumuremyi kuri ikiganiro tugiranye nshimira na Pierre Hadji wadufashe ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha namwe mwese abakurikiye ikiganiro mugatanga inama n'ibitekerezo kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi tuzongera tukiganireho ikijumba ni ingenzi
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy 7, your smile.